chane ne panchikondi.
Tupini ntima uzitaka milana, zoleka chibwana, na fanga chimbana chupeza osunga moyo wawu.
Chane ne panchikondi, chiri buiti buiti ndi chochi, chiri cha tanzi nchikondi ichi, rero chane nepa nchikondi. Ngenge ntima wanga utaonke sana mwali malikukumwe malikukumwe. Tubi ndi maganizo wanga nzipanga chisanko choleka chizibwana, zinapanga chimvano chosankha iwe. Pano ndatola nkhwangwa ndi mpini omwe, popeza padali ndandanda wana mwali, koma iwe udakondesetsa. Lero sizi chiri bwiti bwiti nchikondi chathu, lero chanenepa nchikondi. Chadia kuo lero nchikondi chathu, mtima wanga suda werungule nuchita njengunje, maso wanga pochita kwichi pa iwe. Nanga lero kundinyadira kwake kumene kungenge iwe, chafufuma pano nchikondi chathu. Ine kukugomera kwake kumene kungenge bomba iwe. Ndiwe tu weapon of mass destruction. Madolo sife tisaname nkazi wanga, kuma pano chadia kuo nchikondi chathu. Chiri bwiti bwiti ndi chochi, ndipo chane ne palero nchikondi. Ndife onyozeka pamaso panthu ena kamationa, ena nkumati ndife opanda swaga otu wazikana, koma chasalala nchikondi chathuchi. Mwina tikuoneka opini mbira matu bomvesa chisoni mukamati yang'ana, izo ndiza inuonera. Ife chiri kenge nchikondi chathuchi, nanga kundipinyira diso nchipiku kwake kumene kuchipazua wanga iwe. No, lero chawina gemu nchikondi chathu, chikubeba ndichochi, chiri bwiti bwiti ndichi, ndipo chanenepa lero nchikondi. With the power invested in us, ine ndingenge yangai. Tikulengeza lero kuti tikukuya bwani, si ine ndidona yangai. Akukumvesa ninyunyunyu, si ineyo ndinkazi wanga. Koma nkhani nchikondi chathu, nanga mpaka na pamene padona iwe. Chiri ndi tanzi nchikondi ichi, chiri bwiti bwiti ndi chimenechi, chafufuma lero nchikondi. Ndi ndani yanga role kuti kalera kelibwerere be wanga iwe. Mwina iwe shura nkukhala nako kupepetulidwa, kokhumba kalera kolophula njerwa nchikondi libwerere. Kapena ine mwasoka nkukhala ngati galu odya masanzo wake omwe nkupepetulidwa. Kukumbuka kalera ngalomwe ndi nkafira mapeni nchikondi. No, tikuti nje, tonse takana tikuti njema. Awili ife takana, popeza lero chafufuma nchikondi chathu, chikudya soseji ndi ichochi, chikumvesa ina mapeni ndi ichochi. Ndipo chane ne palero nchikondi.
Now I found the meaning of loving you. Love is so sweet, I confirm that's true. Fukwa chano konana na yeo sana limedwe kutitiza fena hayeli moti.
Antu ochuluka pa dzikoli afulala nchikondi chifukwa chochemererwa ndi anthu ena. Ena kumawa uza kuti inutu ndiye mukukhalana. Kongo tengera kukhalana kwa maonekedwe akunja, koma mitima ya anthu awiri oisa kukhalana nkomwe. Anthu nkumavulala nchikondi kamba kakufuna kukondweresa ena. Ife sitili choncho ingakhale musatichemerere tilibe nazo atendi. Popeza ife awiri ndi mkazi wangayo, chiri bwiti bwiti nchikondi chathu, chikukhalana ndi chochi. Ife chanenepa nchikondi. Ena mvekere nkazi wanga iwe mahipi yako alibe design. Ena nkuma kunyoza limbina yako ndi opanda sitting plan bwino bwino. Ena nkuma ndi nyoza ina mvekere tupiranga lita kukhululidwa zingwe za linya bwino bwino. Koma ifeyo chiri ndi tanzi nchikondi chathu, chiri bwiti bwiti ndi chochi, chafufuma ndi chimenechi, ndipo chanenepa nchikondi.